Yeah, outro lazy. Yeah, Anija. I am a ninja, I'm getty like a ninja, because I am ninja, nobody can stop a ninja. Leo nimekuja kuari, because ni my dream, kupata Charlie squeeze, nimekuwa kani kazi. Wezi ongea na Charlie, akiwa ana ganji, wala gali, squeeze wezi pata mapenzi, ukiwa una ganji. Oh, oh surrender, baby, oh bikenda. Oh surrender, baby, oh bikenda. Machozi nililia, jio nipate mapenzi, lakini kupata mapenzi kashida ilinifuata. We uwezi jua mwenye mapenzi ukweli nani, akikuambia love you, nadhani asha kupenda. We mola, nichagulio ukweli, because me, I don't know the true guy who love me. Oh salenda, baby, oh bikenda. Oh salenda, baby, oh bikenda. Oh salenda, baby. Oh, bikenda. Squeeze, squeeze wananipa chizi chupari wendapo. Mina kukota kaa kivuli. Nilidhani unanipenda, but nilipo kosa ganji, ukaanza madharau, ukanidharau. Uoni mikali mutu, ujue zinaishanga. Oh, salenda, baby, oh, bikenda. Oh, salenda, baby, oh, bikenda. Haha. Morali ni bariki, squeeze naito baba wanga, nishapata mke. We sis, we blue, sorry mola, wachana na laha za dunia. Wachana na laha za dunia, baby. Baby, we mola ni asante kwa vile umenisave na mashida za dunia. Yeah, you baby, you baby. Yeah, unilidhani upendo wako ni kama vile tu rohoni moyoni. Yeah baby, but ilikuwa tu kali, ilikuwa ni ganji. Mimi ilikuwa tu nikuwa nikaisho na ganji. Oh baby, nilikuwa nakupenda kama vile ingekuwa tu ni noma, lakini tu nilikuwa tu nakupenda, ungekuwa wangu, lakini moyoni tu ungekuwa ulikuwa unapenda ganji. Lakini zilinishia, lakini mora nimbariki, squeeze me uto baba wanga. Yeah, outro lays. Yeah baby. Ganji, 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 ganja. Oh baby, cut you day. You baby, I'm crazy. Baby, baby, I'm crazy with you. Like no fishman, like no ganja. Oh baby, ganji si vile zinaishanga. Ingekuwa ni tu ni noma, moyoni tu ungekuwa tu menipe roho yako kavi. Ingekuwa tu mini likuwa, ingekuwa ni noma, lakini tu mini kakupenda. We baby, nika kulewa, nika kashi. Kaa ingekuwa Casper, baby. Pesa zikanishia kigafra, kaa ingekuwa ni noma tu tugekanisha. Oh baby, we mola, ukuki nibariki na ganji, niwe nikikona makubwa kila ziku. Oh baby, juu idunia ukiwa una ganji, nika tafshi. Eh, outlet. Baby, surrender. Baby, surrender. Magari kubo, pesa mingi, ungekuwa nazo, ungekuwa tu mlembo, kaa ingekuwa tu misi, nikuwa nazo. Oh baby, lakini ukaniwachia, nilikuwa nazo, ningekuwa nazo, ningekuwa nazo, nipo nazo. Baby, nichongele ni kasi, na uniguze. Yeah baby. Outro lazy. Surrender. Baby.